bitongo yu wana chewa biyonge dekulaga obutale mu mativo kongeri ebyobulamu mu ggwanga Uganda jibi kwa atiddwamu nga bagamba nti otambula bitundu by'eggwanga ebyenjawulo banakazadde b'eggwanga naddala tosobola kufuna bujjanjabi ate ne bannayuganda bonna okutwalizibwamu kino kizeewo oluvannyuma lwa alipoota okuva Auditor General okulaga nti ebyobulamu mu ggwanga Uganda byetaaga okwongebwamu ensimbi era nga waliwo ensimbi eziba tezibaweereddwa naddala okwogeraganya kumbalirira nga bwe bayafulumiziddwa era alipoota y'emu eraga nti ekitongole ekyeddagala mu ggwanga ekya National ekitereka eddagala mu ggwanga ekya National Medical Store kyetaaga okwongerwa ku nsimbi kubanga ku nsimbi akase kamu n'ekitundu ke bali balina okufuna bafunako akase kamu n'obuwumbi obuli mu bisatu kyokka ng'ensimbi zino ebitundu 11 ku b'ekikumi esigala nga tezibaweereddwa ekyegotaanya entambuza y'emirimu mu kwogerako ne Dembe FM akulira ekitongole kya Civil Society Budget Advocacy Group CESBAC wano mu kibuga Kampala Julius Mukunda agamba nti amalwaliro okwetoola eggwanga Uganda agali mu 12 wesanga tegafuna ddagala mu kadde era ategeeza bannayuganda nti si kiseera okwongera okunenyanga eddwaliro ly'e Mulago nti temuli ddagala wabula nabo ensimbi ze babeetaaga tebazifuna mbudde okusobola okutambuza eddagala n'okuliwa bannayuganda okufuna obujjanjabi obutuuka kenyina omutindo kyankizo ddala naye ate amalwaliro olumutuuka neye nga tulekamu kubanga nabo obuweereza obw'enjawulo okuva eri gavumenti bafuna bwamuswaba.